osayamba kuminula nsondiye kutimake amuna kumakumbango tidutsa palaini pangani ndiyanga anti ndisokoneza mabanja wena aiyazanga musamatelo ane ndi munthu musama ndinyose
music from amad.unaux.com.